akawuka akaleeta mukenenya keeyongedde okwejirisa mu makomera mu Uganda era nga abakayoola bayimiridde ku bitundu 15 ku buli 10 okusinziira ku kibalo okuva eri mu kakiiko ka Uganda AIDS Commission mu nsisinkano yaabo bekikwatako eya poliisi n'abaduumira amakomera okuva mu kitundu eky'omugwanjuba eyabadde w'olunaku lwajjo ku Igongo Culture Center wano wa mchugambara Dr. Shaban Mugera omukungu okuva mu kakiiko kano ka Uganda AIDS Commission yagambye nti abayoola mu Kenya mu makomera bangi ddala era nga kumpi bakubisaamu emirundi esatu eri abo abakwatibwa akawuka kaleeta mu Kenya ku ddala ery'eggwanga nga bano bayimiridde ku bitundu bina n'obutondotondo 9 ku buli 10 mu nsisinkano eno ey'okulinnya ku nfeete akawuka akaleeta mukenenya ekirwadde ekyakafuba wamu n'omusujja gw'ensiri mu makomera nga omwaka 2003 tegunatuuka akaweefube w'ekitongole eki Global Fund agendereddemu nate okuggyawo omuziziko oba emiziziko egiriwo egyekuusa ku kikula n'eddembe ly'abantu eri endwadde zino ezafuuka namulanda mu makomera okusinziira ku Mugera projekiti eno egendereddemu nate okwanganga okusaasaana kw'endwadde zino zinnamutta esatu ye Barbara Masinde omuwolereza wa gavumenti omukulu era omukwanaganya wa Global Fund mu ofiisi ya ssabawabi wa gavumenti yasabye nate bannayuganda okwaniriza enteekateeka eno okulwanyisa mukenenya akafuba oba TB wamu n'omusujja gw'ensiri mu makomera ne mu bitundu byonna mu ggwanga lyattu Uganda ate ye Nabende Mushubibe omulamuzi omukulu w'embalwa yasabye b'ofiisa okuyigira ku bye baasomeseddwa mu lukiiko luno era bafeeyo nnyo okukola n'obukugu nga bakakkalabya emirimu gyabwe